Jimmy boy.
Zedlouder.com.
Na bodega. Yay, hey. Apongozi munyumba manga, musangale munyumba manu. Futi chikwati chianga, chisangale chikwati chianu. Osatenga nyumba yanga, mumanja mwana apongozi. Osatenga chikwati chianga, mumanja mwana apongozi. Tailenga tutayamba na munyumba manga.
Louder, you call.